una mojituma Hay un lady Una nyonyesu kuna alima Hay un lady Ata maisha kiwa magumu Haukati tama Nani anaweza kulipa wekeza jiwa upendo wa mama kwa mwanae Hakuna haja uwezeshwe Hakuna haja uwezeshwe Mama jasiri kundiyo jawabu Kwenye swali kazi jibu Mama you're the only one who can say The word Iron lady
Mwana mkechuma
Iron lady
Kazi mbele
Iron lady
Malikia mbubu
Iron lady
Super super woman
Dunia si mama Mpeshima yake mama Afrika si mama Mpeshima yake mama Tanzania si mama Mpeshima yake mama Iron lady your bestie Best ever Iron lady your bestie Best ever Iron lady your bestie Best ever Nani anaweza kulipa uwekeza jiwa upendo wa mama kwa mwanae Hakuna haja uwezeshwe Hakuna haja uwezeshwe Mama jasiri kundiyo jawabu Kwenye swali kazi jibu Mama you're the only one who can say The word Iron lady
Thank you.